Renaissance.
Okay. Come on, anisikia hallelujah. Young boy aliye juu. Juzi nilikuwa new, news ilikuwa you boy hajui music. Kilingeni nilifuzu kihuni, hizi line zuzu hawezi kubuni. Hata mwanafunzi hawezi kunipata, kitaka kunisoma hama shule usome rada. Raba itafuta nilicho andika, ila hewezi kukifuta nilicho shika. Namba inaweza kuwa sita, ila unaweza kose namba kauna sita. Ratibu ila usisinzie, ukifika mwisho mapema hawezi kuwa kingi. Sijui majungu man, kwetu taratibu na mipango ndio misingi.
Wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Slow tibu, wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Slow, ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata. Ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata.
Lady, I don't feel you. Takujaza jeno mesha jazwa. Exam time over. Siendi na watu minenda na order. Dandi ya tu kila ninja. Kwenye matanga unataka kuchinja. Ukikosa mshiko na vimba. Baka mabubu sikuizwa na kuimba.
Bali now mini different. Najua kwenye shida wendo agent.
Ila wengu kushukaga. Haiwezekani kapepa kudundaga.
Sijefanye nkosane na wana. Mchizi ulo naye ni ndugu kwa sana. Usidhani napenda kulana. Nenda na mipango bana.
Wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Slow tibu, wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata. Ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata.
Slow, 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 slow. Slow, 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 on smooth. Zikate, 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 zikate. Slow, 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 on smooth. Zikate, 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 zikate.
Wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Slow tibu, wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata. Ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata. Wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Slow tibu, wagenenda slow bro, wagenenda slow bro. Ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata. Ilifeki waga nazikata, nazikata, nazikata.